ɔhyɛɛyɛ bɔɔ sɛ ɔkɔ akɔsiesie baabi na sɛ ɔwia ɔbɛba bɛfa yɛn na nea ɔwɔ no yɛn so yɛakɔ hɔ bi ɛda no yɛdeɛ ne gye bɛma no akɔ aba ɔhyɛɛyɛ bɔ bi sɛ ɔkɔ akɔsiesie baabi enti sɛ ɔwia ɔbɛba bɛfa yɛn na nea ɔwɔ no yɛn so yɛakɔ hɔ bi ɛda no yɛdeɛ ne gye bɛma no akɔ aba ɛda no yɛde anigye bɛma no akɔ abo akɔ abo akɔ abo ɛda kɛseɛ no yɛde anigye bɛma no akɔ abo akɔ abo akɔ abo Jesus, one me cry, madam, for pa. I go to, pay Jesus, one me cry, madam, for pa. I go to, my bonnie tea, my son, when you yam, mechanic, I see ye, made a matila, man, a man. Oh, Jesus, when you make la, madame, for pa, I bought so, I'm a sorry. Oh, Jesus. When you make la, madam, for pa, I go to, I'm a sorry. My bonnie dee, my son, when you jump, my canic, I see it. I'm a man, I'm a man, I'm a oh, Jesus, when you make la, madam, for pa, I go so, I'm a sorry. Ose me jefie, what la bia bi, se onzi, dema eche maka. Oh, me jefie, what la bia bi. Apa meja fie wotina bia bi ah se wonte dema enche manka oh meja fie wotina bia bi eh awona obesu so ba ajidi fo wey any daso yes, my dear, I want you one in Sampa at 3 to 9 to Chembak Aquano. A simaja fear what Nabia P. Sanka and Tisan Kamankaman Tramo. Send me come up with yes, baby, Mamma. Let's send me here. Let's sign up a farm. Aquamia main chain. Wait, any need us walk? Or Yamia, I said you won't know. Ah, Papa. Yeah, oh, Jesus, when you make la, madame, for pa, I go to, I'm a sorry. I'm pa, Jesus, when you make la, madame, for pa,
Yeah, I'm ready.